ngondi yamde joywi terke mintaji sappo e joy kibaruji modon do dande studio kalango commune Omar Hama janganta nani ko e kibaruji nani en kalando en do studio kalango kenga non la sara wadi fuddan sigila dum woni ko ummatore to en dan nokkure wi'etende AB de Université Abdou Moumini Niamey dum do no yewtereji ko ummatore leydi Niger wadi kambe woni ko be kolli to en dan onnana dum der kibaruji men nani fedde dum woni Croix Rouge kan walliti do en dan kotta tonuji keme jetati e chapande nay dum woni nyamdu dabbaji ko hokka nimbe ujunaji keme joyo der region Agadez Difa sobirre Tilaberi e tawa dum du gan hebande sadorma dabbaji far fila genal de nokkuje nanni yewtere meden pindinon hande haltanana do fila dum woni toccari hunde non ko nafata ko hani wade kanjum woni ko kantirta yewtere meden pindinon kori jamirta man yerno kali ranno mi on der ko kibaruji meden to nokkure indi tirande Amadou Boubacar de Université Abdou Moumini mo Niamey nom kenga la sara fuddam golle sigila studio kalangu ko ummatore wadam ko wattoni nimbe ujunaji ujunaji kamben kawri e wari darude fuddam sigila golle o no sumana Amadou faminiri ko ternan fuday Ahmed
le alcool koji ko wonde fie fie don en dan kanyu e ruunugol kammu jama aare sukabe jangobe wonbe to na universite gallure Niamey ngon ele nokkure inditirande Amadou Boubacar Gambatte fottude e puddan golleji do fi ko dartu sukabe ummatore studio mo kalangu o do sigina beli jangobe en dan san
mi do yetta studio kalangu ko subi universite Abdou Moumini wadi hiru puddol sigila mum o
gram
sin huneno ko hani yettede gan sigila o lawol ko watta jangobe university gatta barki konduro mabbe no do filla yaadu yeso leydi hako darata jonde mabbe
ndinija hiro ngo mo sigila do fisu ka ummatore studio kalangu lata gedu konna nokkuto himbe fotti gambatte yewtude do fiko ete LMD dum wono mo ettingol yaade e talki kebetede le jangirdeji mawdi enda be jewti sanne do fi on enda kulle ko be ji ko han e ko han Abba Mohamadou Ari kalodo inde kokol habaruji universite Gallurini
seko gom hedi sanne studio kalanguni woni hokka irsigilaji di sembe to dum haado e handen tan o subodu ko himbe bawi kalidom ko nafata leydi Niger
o leddi Niger
herango timmi rawi e do jimi mbietele kamikaze sukabe rewbe waltabdo enda fu immeke tinni no mbo
hip hip fu budit hop hop hip 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 awa l'universite la
nani leydi Amerika kenga no hokkiti do Niamey dum woni ko mbiten gollitirde yaade to sogeji leydi meden Niger dum du der lawol ballaga fuddam sogeji G5 Sahel kamba lagadu no tawda e loreji sitarno kojoji essence e ndiyam kambe dum woni masiniji kewdi e faware joni kambe containeruji ko hojata nebban e sansi hautade e dum woni cuudi to sogeji du wortom yeruninu Eric Piwitker dum woni mawdo biro jodani go leydi America tawa nder leydi meden Niger halem o wi kamba laga ummata konana ko to mili yoji nogay e go e ujinaji chapande jeddi e jetati dum woni cede dollar leydi America dum du no heba wallude leydi meden Niger de lawol fuddan dum woni golle sogeji G5 Sahel kanjo ndeni foni wadde o horejo biro jodani go o hali e wiide mo wi mo mila ko ballaga kano yam dowta leydi meden Niger der fuddan golla sogeji G5 Sahel nani mbiyanga hebande mosala gene ko dabbaji nyamto le region Agadez Difa sobirre Tilaberi e tawa nimbe ujinaji keme njoyo e njeddo kam en kebi ballaga yaade to fedde Croix Rouge International don do hautade e tonuji keme jetati e chapande nayi ko nyamdu dabbaji ko alkama e bijje no tawa emu kanyi wadi ko biyetedo Jean Pierre dum woni nere ya bagabo ko dum woni mado sigila do filla nyamdu do enda Croix Rouge leydi Niger Adam Dawa ci yewti demako
fondi ko waɗa nder leydi ndi holli wiide ke jaccere waɗi sanne har nokkuji kewɗe har filla ko darta durande. Min saabi min mbi to jokka min kam min balla duroɓe tawaɓe le ayir ta sara tawa difa kañum e tilabeeri e hoore jonni min jarantanaɓe nani ñamiri ko dabbaji ñanto no woodi cuuɗi koto capantati e tati to ɗum sottete waltetana galleji ujunaji jeetati ko yara ndu kono wona tonnuji ujunaji kemi jeetati e capanɗe nayyi nder mno tawa hono keddi ko dabbaji ñanto fuu har filla dumo en biƴƴi en eko nandi e muɗum sa kuru waɗoru kiloji noga e joyyi sotte buuɗi kemi joyyi gam Allah e famin keeɓa cuuɗi gaɗa ɗi jooɗo e hoore mum fa wawana hoore mum ɗum won komin jiiɗi min gandino ɗum diifa min jiiɗi ɗum nafiidi sabu ton yettake fa ɓe ñiɓani koye mabɓe manga jaji to ɓe gattoto
ñamirde
nani to endan mbiyen goto mayi ko heewi mbarmi fa wittinorama to endan hôpital mangal ngal difa ɗum woni Dimma bononda gaɗɗo haɓana tuno hakkunde duroɓe e remoɓe to endan ley wuro wiyetego Gaydan Cukku ɗum woni ley commune Chettimari ko saabi haɓa godo fama ka fu ɗumen no Jibril Malan kala maire mo Chettimari wi Moussa Hassan nodduɗo ɗo e callol
yere au niveau de Gaydan Cukku
kenya e nder wuro wiyetego Gaydan Cukku ɗon wonno to fulɓe kañum e berbereɓe hoosi haɓɓude ɓe keeɓa yettodurde dayi miilama ka e walde nde ne waɗan jonka seyni ko ɗum waɗi fuu berberejo goto maayi goɗɗo nawni on ɗon hoƴa yara hôpital difa nden noddude préfet kalnumi ɗum wakkati mum daɓe neldi mobilaji ɗiɗi haɓɓini ɓe gara cura himɓe na jeeredu kono ne gari naati hakkunde mabɓe fa moƴƴina ɗon enna to jonka seni mi ƴantino fama ɗum waɗi wolde hakkunde mabɓe saabu hannden ndeme wala nder guese ɗen endan ndenne ne kayi no hami himɓe fama ɗum waɗi wolde nde
nonni faware joni mbiyen hannden jeɗɗi lewru juin o woni ñalande arande ittanande leyɗe duniyaru gam keƴoran ñamdu to tindinoje nimɓe waɗa ko rafi keƴoran wawi waddude batte nde ñalande Djibo Moussa gollo IRD Sarusi taykaki laabi yaadu yesso leydi mo ñamey haali saɗornan ko safare leɗɗe wawi waddande niɗɗo e awaterdi Asuman Sina yewtide e makko.
No wodi safareji awitirdi e leɗɗe gaɗaɗi nder leydi meɗen misali dimetawat e karate en gam iɗi joɗo nder leɗɗe ɗen faduɗi naata nder ɓiɓɓe majje neɗɗo fuu du ñamowoɗe sanne no wawi heɓude saɗornan cellal ɓandu disis kankay ko bonna lekki na awitirdi de memi ɗum fuu watan amma de hendu wifi seɗɗa safare ɗen hanti wala du saɗornan kode waddanta himɓe amma safare firada kankay de fufama joɗoto noon dow awitirde din na dow lekki kin fadude naata faɗo ndiyam cakantaraje ɗen ndenne ko himɓe puufa safareji ɗi no kani jaaha saru suji anduɗi ɗin ƴamaɗi nden ko cooda safareji ɗin puufa gam safare fuu heppata saɗornan ko waddana
himɓe
nani caggal lewru ko nimɓe cuumi terɗe no yiɗi pondol ñamdu heɓa ñiɓo laabi nayi hani tokke fa neɗɗo fondita ñamdu mum kono foto ɓandu no Hajia Hawa jon andal dow ñamdu mo région Agadez famminiri Anise Karim jewtidiɗɗo e makko.
Premier principe d'une reprise alimentaire correcte
arande ko hani woni no fuddira nyandu jogodu do giya sanne dan hese hese nyama taddudi en didabo mojum woni nyama nyanduji taddudi banne giya bibbe ledde na bibbe ledde en e kode mudde yara na nyama gan jippinde reedum to bitu na kan hise jango lawo ta tobol kandum woni nyamude feccere ko nyamanno de sumere de lawo nebo gombo wi'i dano do tampi fuddira bita na ko salbiɗi ko nder mum neɗɗo wawi ɓeydude persil na girba ɗiɗi jiyam ɓiɓɓe leɗɗe nder bita
pokaa
Abu Ahmed horejo gouvernement leydi Éthiopie hande wari juurade to endan Khartoum gam fonnude foɗu foɗu tawaɗo hakkunde laamu sogeji kalifa e ɓiɓɓe leydi ko waɗi nder burtaki ki nimɓe hemre e sappo e tato kamɓe maayi nder mum ko gomnanti wurti haali wi nimɓe capanɗe hano jeegom e go'o kamɓe maayi no fedde leydi France hawjinde hokkugol habaruji haali nonni kanko ni biyeteɗo Abi Ahmed o waran o yiya ɗum woni laamu bane wiye fedde sogeji hoƴuɗi laamu sappo e go lewru avril jaaɗi jippinoy Omar El Bashir laati ko nder wino no haɗanno burtaki binoki no waɗan lewru décembre duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati nani fawar joni be pamtina do nafaka ko tawa do fijoji pirto balle der jangirede pabari dum woni mana jahangal jeddire de fedde sukabe ummatore do fijoji pirto balle be agadez o projet du no ambassade leydi France tawa de jonne der Niger wadi dum na Hamada Sidiane dum woni ardido jahangal gal faminiri Anise Karim.
Le projet concerne essentiellement la formation.
Sigila oni no dara beedude andal janginobe do fijoji cionnol balli gan dudal mabbe fu anda no di gadirti na gida wodude di der jangirde pamarde dalila odu wadi sigila o singa gan walirde janginol fijoji di lawol tatabol gondu no durwa dara hawrude janginobe ben fu no kure worre hollabe no fijoji di gadirti misali fijo dogga dada gadol volleyball e langa e denne min gari do agades gan himbe anda ko min gidi wadude gan debbe andani dum fu be paman no wadi
c'est ce qui s'est fait sauront exactement à quoi s'en tenir
horejo le fedde leydi afrika ko latol bal kaf al kamisa oni polisi be leydi france hawjibe do fila njeynare e munel gokel noddimo hettinana no procureur marseille faminiri hande ko fedde leydi france hawjinde hokkugal habaruji afp hali kanko ni biyeteda ahmad dun doni ono da kana dun woni der lawol habaru mo polisiji din kebi to endam marseille illu noga e jetati lewru me do dun woni o tumira kana fedde nimbe latinde do fila nyamde amana e bidda bonda ko yeru no porkiren on biyeteda Xavier Tarabe Fina tawa jamu e challal fijoji pirtor bali e golleji
nyande fu do studio kalangu yewtere pindinon
yute altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joyi e mintaji sappo e didi e fulfulde yande joyi mintaji noga e jeddi hausan kore yande joyi e mintaji chapanna e didi e germare yande joyi e mintaji chapanna joyi e jeddi kerol jeddirnde fu e francire yande jegom e mintaji sappo e didi
studio kalangu yadu leydi Niger
janka e ngarta e yewtere meden pindinon tiodari subaka no nema non nafo sanne hunde dunen ko nafata terde bandu neddo denne dum wadi kono yamira neddo toja illu subana gam batte cellal mu e hore mun Abdul Razak Bello jom andal do fi nyamdu wiri asuman shine jewtidi do mak
Dernyalo mamupo, do hemre ko walita bandu sembida, laso yade waronje mfu, tojol hokata dum bandu. Dundu wadiko wi ato yari, no wadani bandu sanne. Rafi tojude, no wadana bandu sador maji chellal. Abdul Razak Bello yon andal do nemaki.
Quand on repartit les différents repas de la journée.
Nyamdu ji netto, ele nyalo mwanana tati. Gokai, tati kojo no wodi, no nimbotari no wodi, hirande no tong. Dene gote lufu jachungel no jachina nemande netto no. Do hemre... noga yar chapantati o fu to yar kanyo atta sembe mu kandu woni ko lati sa nyami dum fu no watta nyamdu lobbu e bandu maada kandu imminto hono terbe keba golla lati no danakeno jamma mu o sa nyaino
de l'énergie
rafi to jude no hokka nyawuji lawol hegino der bandu neddo nanoy
tout à fait le fait de ne pas prendre le petit déjeuner ça
ne tajata ko jul subaka e dum waddana dum nyawuji kewdi wana gilol en e fa hannen du nawalaji goddi der reedu neddo dum du ndani hono redu hinno no boyla en e ko nandi e mudum to sen joomum boyi nyaamay furkurnu endan no wurtiran ndiyalay gollati kay wotna bandu bi adam fey sed enen andidu ko nan neddo fu goddo nyaw sumere ko biete estomac handen dum se boyi to jay fu e dum waawi imminde estomac on endan fayoto no ko burdo fu bonde dum waddu ko nan joomum jiya bandu mudum tedda samme on tokkitaade neemande mudum e le nyalo maako hun non ko mojjinto bandu e hore mudum rafta jigol kojol hun non ko da fay sedda yade bi adama sabu dum yoppatana hono wamre e bandu ne ayan jom wala fusembe godon sabu ata sembe bandu jippeke par sukabe famarbe dum urtorude latibe jangobe jomu yeyto jandeto heppa jangude no wodir gam bandu mu wala sembe nenne yitta
en situation de déconcentration
no wodi ko neddo hani to jirde na
les aliments qui sont consommés
ko hani neddo nyama subaka e taji kojo ni woni hono bi jalo ko nandi e ko gollira gawri en ko nandi e mudun sabu kuje de na no ngodi sembeji mudun latidi no watte bandu bi adama
c'est important
don to kibaruji med e fulfulde tili kirtan to jamhirti